na jome shama kali Paka kuja kumiliki demu kali I say ni ya kale Weka mruke, weka mruke
Wabish
Weka mruke, weka mruke
Bounce, bounce
Kabla juwa la ghost kwenye dunia lijacho moza Kabla file jeto mwanza Mifano so kitendo na misemo so nineno Na ipenda kireno hibiti imeumbika so siri na nitatisha Mizali wa mtoni kasingizi wa afiki lipofika Badi namba nika fiti tika Napiga panji zao kweri panji zenye guarantee Iyari yeko nyuma sija pima life Inafanya msiki mpaka mziki unakubari kwa nafanywa Wengi wanaferi kwa sababu wajaminu kikute msika feri Jwaka kushiki mandishi Nona buwana mbiza na kesha macho alisha rute shote mwani Ipapu ya ukwela zimipigwe ledioni Siwezi kufaa suti wakati sina ofisi Wola nipike mtero baba mkwa na naisi Papu mimuhimu kama TZ na bongo mwanza na makoro boy Handisi kapata demi Chana na cheka na watoto siku na cheka na mama zao Wani kubari kwa mba micha kula chao Na samba za upendo japo kwa njaza magendo Acha inchu za kidunyo hindo kala koe nyewe ficha nyeti Hapa tupo kwa ndishi wa magazeta Takupiga mikamela lafa kugoze biashara
Kweli hata mimi nimetoka mbali Siku zote mina jomesha makali Paka kuja kumiliki demu kali I say ni ya kale Weka mruke, weka mruke
Wabish
Weka mruke, weka mruke
Bounce
Mi waga cheke, yeah, good boy Just erase kwa bishi peji if you wanna to enjoy Compose most totally to refresh you are mori Don't forget your story if you're looking for the glory I don't need the story for me, come with the story I'm looking for kickers as be only hitty I'm going this city as I born it with it I never give up my talent to send up I sacrifice my rhyme to fight against the rhyme The way I used to write it, how God write me Voice got a wrist, it's pretty, that's pretty of music
Hata mimi nimetoka mbali Siku zote mina jomesha makali Paka kuja kumiliki demu kali I say ni ya kale Weka mruke, weka mruke
Wabish
Weka mruke, weka mruke
Bounce, bounce
Kalibu ghetto, masha ya msoto, tusha achi ya watoto Tunakula baza kaa watoto wa vigogo, tumechiri na walembo Masula mependeza, mademu kibao, sikuza tupigi nipo Enye wishi 4G, one love na wahendo Tunachana sana sasa na miliki mjengo Usone so wenjo, tule bata, bata batani Kuku bandani, ukija na demu zule, sisi tunampiga chata
Kweli hata mimi nimetoka mbali Siku zote mina jomesha makali Paka kuja kumiliki demu kali I say ni ya kale Weka mruke, weka mruke
Wabish
Weka mruke, weka mruke
Bounce, bounce
Kweli hata mimi nimetoka mbali Siku zote mina jomesha makali Paka kuja kumiliki demu kali I say ni ya kale Shabidora
Bish 4G.
4G. 4G. 4G. 4G.